you know what I'm saying. Elishele tuka kitambo. Yeah. Ukikosa pesa ni shida, pesa inataka subira, ndio maana pesa ukikosa ni hasira na mambo mingi. Pressure ya pesa ipate jiji, pesa inatesa kutesa kila kipindi. Yeah, man I've been through a lot. Nakumbuka nilijionea mop. Nikikumbuka nimejionea mo. Kama una kila itawasha basi nisetie ndomo. Nikupe story venye na feel mimi. Nairobi ni ngori ukikosanga shilingi. Mamangu I'm sorry nimekulet chini, lakini bado napambana usichoke na mimi. Kijana wako na nganga na jiji, bado ni kunoma, survival imekuwa ni tricky. Na shindo cheda mbona misi shiki, na Zakayo amekata kushuka juu ya miti. Here up already linitua kwa noma, otherwise ninge kuwa 6 feet kwa kona. Dandora kushi na kuanga ni noma, yani mazishi matanga ndwe na kuanga ni program.
Lord free my mind, protect my soul every day I'm in these valleys. Ni gaslight ukiona nkana choka, makosa inafanya na land move. Number bandas na balance, daily for me and you my friends. Tutoshe wote kwa picha, kiyo ina salute kijana ya randiga. Kijana ya randiga, 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 kijana ya randiga.
Ipate nikose nisote nikope, wabonge matope, bado mwenye na shukuru ni saja. Hawataki nitoke mangati popote, na penya nitoke inawaumanga bado tu sana. Tangoja nichoke mtangoja nipote, venye na jituma sidhani kama mimi nitakwama. Tadha ni chibu dangote jumini sima mbaka wasafi, itabidi nimi wametazama. Maisha ghetto ni fupi, ni ngumu kukubalika unless we ni cool kid. Mandugu nimezika mpaka sasa si shtuki. No kisota wanakonanga wewe ni stupid. But anyway the reason niko around, niliamua kwanza nimalize noma na makarao. Na niko gado kwa hip hop baba yao toka kitambo, wakinisikianga wanakuwa proud.
Lord free my mind, protect my soul every day I'm in these valleys. Ni gaslight ukiona nkana choka, makosa inafanya na lambu. Number bandas na balance, daily for me and you my friends. Tutoshe wote kwa picha, kiyo ina salute kijana ya randiga.
Kijana ya randiga, kijana ya randiga. Kijana ya randiga, kijana ya randiga. Kijana ya randiga, kijana ya randiga. Kijana ya randiga, kijana ya randiga. Kijana ya randiga, kijana ya randiga. Kijana ya randiga, kijana ya randiga. Don't believe them, man. Don't believe them. You got to be real.